Isambulo 11. Ngani wawuhlanga lufana nenduku, kwathiwa, sukuma, ulinganise ithempeli kaNkulunkulu ne-altare nabakhulekalo kulo. Kepha igceke ngaphandle kwethempeli ulishiye ngaphandle, ungalilinganisi ngokuba linike izizwe nomuzi ongcwele ziyakunyathela phansi izinyanga ezingamashumi amane nambili. Ngiyakubanika ofakazi bami ababili ukuba baprofethe izinsuku ezizinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisithupha bembethe indwangu yamasaka. Labo bayiminqumo emibili nezinti zezibane ezimbili ezimiphambi kwenkosi yomhlaba. Uma kukhona ofuna ukona laba, kuphuma umlilo emlonyeni wabo, udle izitha zabo uziqede. Yebo, uma kukhona ofuna ukona laba, kumele ukuba abulawe kanjalo. Banamandla laba okuvala izulu kuba lingani ngezinsuku zobuprofetha kwabo, futhi banamandla phezu kwamazi okuwaphendula igazi nawokushaya umhlaba ngezinhlupho zonke noma kungaba kangaki ngokuthanda kwabo. Kuyakuthi sebeqedile ubufakazi babo, isilo esiphuma kwalasha siyakulwa nabo sibanqobe sibabulale, nezidumbu zabo ziyakusala ezidaladini zomuzi omkhulu othiwa ngokomoya iSodomo neGibhithe, lapho nenkosi yabo yabethelwa khona. Abaye kubantu nabemindeni nabezilimi nabezizwe bayakuzibona izidumbu zabo izinsuku ezintathu nengxenye bengavumi ukuba izidumbu zabo zifakwe ethuneni. Nabakhile emhlabeni bayakujabula ngabo bethabe, bathumelane izipho ngokuba laba baprofethi ababili babe bahluphile abakhileyo emhlabeni. Kwathi emva lezo zinsuku ezintathu nengxenye, umoya wokuphila ovela kuNkulunkulu wangena kubo, base bema ngezinyawo zabo, nabababonayo behlola ngokwesaba okukhulu. Bezwa izwi elikhulu livela ezulwini lithi kubo, yenyukelani lapha, base benyukela ezulwini ngefu, nezitha zabo zababona. Ngalelo hola kwabakhona ukuzamazama okukhulu komhlaba, kwawa okweshumi komuzi, nangokokuzamazama komhlaba kwabulawa abantu abayizinkulungwane ezisikhombisa, nabaseleyo bashawa luvalo bamdumisa uNkulunkulu wezulu. Kwadlula umhayi wesibili, bheka umhayi wesithathu yeza masinyane. Ingelosi yesikhombisa yayisibetha, kwasekuba khona amazwi amakhulu ezulwini athi, umbuso wezwe usungowenkosi yethu nokaKristu wayo, iyakubusa kuze kube phakade naphakade. Namalunga angamashumi amabili nane ahlezi phambi kukaNkulunkulu ezihlalweni zawo zobukhosi akhothama ngobuso bawo akhuleka kuNkulunkulu. Ngiyakubonga Nkosi uNkulunkulu mnini mandla onke okhona nowawukhona ngokuba uthabathe amandla akho amakhulu wabusa. Nezizwe zazinolaka kepha kwafika ulaka lwakho nesikhathi sokwahlulela kwabafileyo nokunika umvuzo ezinceku zakho abaprofethi nabangcwele nabasabayo igama lakho abancane nabakhulu nokubhubhisa ababhubhisa umhlaba. Kwase kuvula ithempeli kaNkulunkulu elisezulwini, kwabonakala umphongo lwesivumelwano sakhe ethempelini lakhe, kwase kuba khona imibani namazwi nokuduma nokuzamazama komhlaba nesichotho esikhulu.